studio kalangu yande joni tere mi tata chapan tati habaru je fulfulde non hande habaru men kalan hala fawar jondu konna gondo jodani go leydi Niger tan Côte d'Ivoire lati do hali do fi torra ko wadi kenyang yade bibi leydi Niger jodi tan Abidjan tiagal video gon ko holla en nanan ko dum woni fu non ni fawar jo horebe pelle faabato dum daro faabe be duniyaru kayni je ton endan tilaberi yoyde himbe leydi anzur dilloybe ngar joddon enda gabbate be gaddono ben don ballaga en nanan kambe du konda ko be gatt ton enda yewtere men pinande studio kalangu haltana hala coronavirus lati dum waddi chadale sen yaade e leede men afrique faaleede kewnati nyamale adamu louche ibrahim jo andal do fi arzuku o famminan en newono leydi niger way bantour arzuku mudum tiagal dum do Soumana Amadou kanyon ko janganta habru je fulfulde hawtade e gondo masinaaji Seyni Saka dum waddi ko faande yorno biirmi on ni ko wat bibe leydi Niger chapantato jenen kay woni ko barmi nandu ko nan kulle kewbe be bonnaama dum dum wonno ko watto e ndani Abidjan leydi Côte d'Ivoire kenyande endam dum du konna wi'ama tiagal hono video gon hollaama wi'a don enda hono ni soge leydi Niger wonno fiya hon himbe Côte d'Ivoire ni endam dum sabi hunde enda warri non enda yorno faande du konna Alua Moussa gondo jodani leydi Niger to na Côte d'Ivoire o famminiri Mukhtar Hamadou do tialalol
waɗai maiɗo saini barminaɓe hanono min keɓir habaruji ɗin min gatta ƴewtinaki waɗe gina ngam famude dimma bonondaji gaɗaɗi ɗin amma ni are maɓɓe kewɗe bonnama joni hesa e seni hakkillo fukkigon ɗon no warta nder cakantaraje ɗen komin elo du ni woni hakkillo fukkigo go ardiɓe hawju leydi kuduwarɓe enden gatti sogeji jaha ton to fitina o enden woni no waɗa ngam deƴƴere heɓo misali nder commune abobo a jame e yoppugo himɓe ni woronje e jeenayo barmina himɓe laso e nayo nodda gam hettinani barminaɓe gon no hôpital no ñawto woɓɓe maɓɓe du no ɗo nder ambassade leydi Niger amma deƴƴere kay no ɗon no heɓo
e do haala gorto kani fande Mukhtar Hamadou Bandi min o noddi toende Abidjan hono neɗɗo goɗɗo laatiɗo fotti eno ɗum waɗiri keñan nde endan o wonanani ele commune mo yoppugon nani ko a haalani ɗo
gonga fi bonɗo o ko hewti ɓiɓɓe leydi Niger sayni min ñaago lamɗo waddan min hoyirnam renamin do wakkati komin nani fo min puɗɗi minen kawra are amin fadde ɓe jottoto he amin min keɓi min naati nder ɓaale wondiraɓe to min cottata are amin min taggi are amin ɗin min ngala laaɓal dow dimma are ko himɓe mursi wakkati komin naatuno nder ɓaale himɓe min cuuɗi ɓe kinni ɓe yiilo nder nokkure den ngam ɓe keɓa mo ɓe pii min burtaki na ko ɓe celi nden ko nder amin goto goto hinni no wujja no wurto ngam fa'a wuro to min ngi'ay nder nokkure amin de piyaɗo sayni mi ñimin gon mo ɓe potti ɓiɓɓe gaɗa kamɓe nogay kawri piimo to wakkati on ɗon min ƴantinaki wooɗi ko jaɓa he makko ngam minen nder hakkillo ummingo hannden ni moye fuu no wuro mum min burtaki
o wonno samaila laatiɗo goto ɓi leydi Niger joɗiɗo yoppugon to endan Côte d'Ivoire nonnoon ni hara filla ko darto hono ko wiyete réseau ji ɗum endan haalaji kewɗi no watte laatiɗi peneji noon laatiɗi dukonɗan so ƴeyama har vidéo ji no wadda jaati fitinaji hakkunde himɓe fooɗu fooɗu e woldeji ɗum waddini ko mbiteɗo Jibril Saydou goto e hokkoɓe habaruji o wino han tawi hokkoɓe habaruji pukkina hakkilloji mumen dow fi on enda ɓe golla sanne e dow habaru koɓe burtina ɗum himɓe nana nani ko a haalani fawarjotardan fude ahmed enquêtinanomo
avec le de
Allah ɓantari dow internet minen tawa nder hokkugo habaruji penpene ko himɓe gatta ko vidéoji e haalaji go ko ɗuuɗal majji fuu hana gongaji noon haalaji noon woɓɓe fekkiditta e himɓe gollidoɓe internet hano misali ko waɗi keenga gollidowo internet gon sankiti vidéo gon ko feɗiɗa fewre fi gadduɗo ɓiɗɗam bonɗako go woɓɓe burti gaɗani ɓiɓɓe leydi Niger ton Côte d'Ivoire denni gollidoɓe internet no handi hokka habaruji gongaji ɓe teddina mangaku maɓɓe nder gurnan himɓe ɓe boɗɗo koɓe gi'i na ɓe nani hana hunde fuu neɗɗo sankititta dow internet on ɗi leydi fuu no handi watta hilnare tawlato gaddowo ko wawta waddi fitina gon hano kokkol habaruji penpeneji
gam batte yaade etoyde faama hono ko himbe latibe dilleube anzuru wartitelebe e jonde yidi faabore e do ko yaawi yaawi dum waddi ko faawar jondu kondani hono hawrtere pelle e gaddoje ballaga mum faabotobe daro faabe duniyaaru hawtade minister kawjire fila ko darto faabaaje e yurmen leydi Niger njehi to en dan tilaberi faa yi wabe sori wan kan wonno do inde hono horejo pelle de hawrtere mudum nan ko haalni Boubacar Oumar Bandimi ta tilaberi e do fi on en dan e ko be muy waddude balla yaade e majju
min kireke min gadi sigila waddude balla amin min gaddanabe ko nyame min gaddanabe du tobe bala min gaddanabe nyageje e lotorde balla kam min ciri waddandabe kadu balla non ka wawi waddandabe bani lebbi tatino hande miden he darude hauti dade he ardibe cakantarare den kam fu e gomnati leydi Niger nomin tokkira ko balla ka enda yottine to mabbe gande en dadi ni tobe bernardo endan no wodi kulle gon e dum waawa waddude nini ko watta be bawo jodaade ton endan faabe boya miliyoji kame joy e laso e tati cede dollar kam min kaaja wattude gam wallirde feroobe tawabe do enda leydi Niger tawidude en daari do pecce hemre cede de endan pecce jeddi tam min tawda amma ko wallira feroobe de region tilberi dum miden godi dum
fanden do fi himbe be do dilleb to na anzuru warti jodaade tilaberi gam batte alle e bolawole ko na wada kany e kippitande e waru waru himbe non latibe gomnati leydi Niger wiibe jongobe kinnobe cigilobe kota wuroji mabbe to be juway ton enda noy wonnobe jabbitori halaka enda ba ko ta caggal gomnati wi no renambe fa sanne nan ko be kali ko Boubacar Oumar neldimi
min mi wari tilberi gan hisinde yonki am mi wala du anne soƴƴade wuro lebbi sappo e tati fa sappo e nayni ko cakantarare amin de dermu rafike jodon hakkilu fukki ngono tawa miden gatti tammude hakkilu fukki ngo heboto fa himbe fubara gan komin dilloyi wala cirihido min dilli mi acci komin tawra fu badu min coƴƴake min anda deni min tawa ngoddum
wallahi mi den don kula nimbe njaare fabbi jango be dilla accude nimbe sadorma gondo nonni min doggi gan nimbe baraka du sako jon o de puddi warede gande mi jeebe jama min toy wonbe no faabo min be ngoni dum don du min gomi den dogga on jii der korse nimbe tawa ndungu fuddi wattude koygal mi den jidi gollude seni min kojenaama laabi tabitoji fu min cojjititto
e do fini himbe latibe dille wuroji mu e ngar jodi tilaberi dum waddi ko faawar jondu kondani hono pelle jingonoje bibbe leydi ka indudo hawrter mudum en ngadi hawrinde wurtini andinore mudum no arzika goto e hore mabbe kanyum won ko jangi andinore endan Rafika Tahir waddani min do
interpelle les pouvoirs publics
miden jama yaade e laamu Niger ko tilsi do mum hojjude laabi fu kanudi gan tabitide ndenagu e renude bibbe leydi watta du bawde kejjude e waddande balla nimbe e goybe min jami du e ittude laabi fu gattaadi ko laati no don waddana sadornam farfi jonde bibbe wuro e arzukumu
économique des populations
nonni ko wat himbe sappo e joyon kañum won ko maayi nder mabbe rewbe sukaben tawa hen endan dum du konda wadana wakkati laanago rufi kenyande endan do maayo go endan to wiete kokomani nder commune mo Courtey dum du konda region mo Tilaberi won ko dum tawa laanaka du wi amana wattuno jamaare ko buri himbe chapande jeddon ko faawarjo kay ko fottoy faa hande du konda e ngabbu ngudu kam won ko jeenyika ko faawarjo ni hewtidika hono rufugo gol enda yerno min keber kabaru min himbe studio kalangu chagal majundu konda ni be bi du konda ni hono laanaka enda dillo wayna wuro wetengo alele nenene kan wara natude lumo natoro jeddire fu ton endan koko mani dogginobe hono veloji kandu konda no goni to ete tour benin na bien benin tour kandu konda fuddama nenene kay du konda ni elung altinaire de yan hanto alangal endan bibbe leydi Niger dogginobe veloji kewbe jey fotto e majjum nder majjum du konda nenene jidi paamen kambe ne nebe ngobe dogginorto enda salabe kebe jamaaku zakari jibbo kam woni horejo hono fedde dogginobe veloji leydi men Niger kandu ardibe yaribe ton endan nan ko a halani faande salamatu kadri e do challalul
notre équipe a
fedde aminde nimbe tawabe lemun nobe duubi sappo e jeetati yaade laso gotel walano doggino veloji dun laabi didi non ko lawal aranen e lawal didabal altine a talatam dun sattani dogginobe veloji amim doggino lawal aranal dun goppi kebama lemun nimbe tato pinejo veloji mu impossi dun ni wattondira nimin kulle den fu amma no heddi gam dogginol veloji lawal nayabal dun no wadan do yaade alal miden miija du bayle no heɓte nder mum jiilaki nder leydi bene ɗum cigilaki makke ƴamta ɗum du no waɗan ko sukaɓe ummatore ɓen cigilo ko laawal garowal ɗum
future compétition.
Nonne hande yewtere men pinna haltana haala ñaw coronavirus ko laati waddi caɗale sannayaade arzukuji leyɗe meɗen faa leyɗe afrique kewɗe naati ñamale ɗuɗɗe sanne ɗon saabi leydi france kandu wi nenne no hanta hawritere waɗama ɓe gaɗiɗo hawrinde atalata hecci kenya to e dam paari gallude lamorde leydi france hawtade e hooreɓe leydi afrique kañum e hooreɓe leyɗe europe to enda gam batta ɓe ƴewnoyi watta ko arzukuji heɓe ɓante leydi niger no tawa e leyɗe laatiɗe ka e du no tawa e saɗormaji ɗi endam Adamu Louche Ibrahim jog andal dow fi arzuku joɗi to enda Bordeaux France o andini en ɗo endan noyi wonno leydi Niger wawi ɓantorde arzuku muɗum kañum e leyɗe koddiɗe tarnal Fouda Ahmed kañum landi min pirti Fulfulde.
La pandémie liée au coronavirus.
Ñaw coronavirus e raɓum waddi saɗormaji mawɗi ɗiɗi ɗo leydi Niger. Kan woni ni ko ɗum ɓuytiri sembe yaadu yeeso leydi ndi. Laabi durwiɗiɗe ñawgu waddi ko gomnati wari ceede sanne. Fa jonka ɗum yotti to gomnati e hoore mum ƴewtini sigilaji nawtorade ceede gollam. Ko ni ɗum Allah waɗi ɗum yottake fa to gomnati e hoore mum ƴewtini sigilaji nawtorade ceede gollam denne tilay sey ceede tefo e yasin ngam heɓude ko ɓeyda gollira leydi. No mille du ko der hawrine Paris de enden cede de enden
keɓo de Paris
noy leydi Niger watta yita jawdi mum
le gouvernement doit
mettre gomnati kulle tati hani hokka sembe kan woni arande fuu durwo ko watta sembe raabu nyawgu enden to beydu o durwo du fa handen himbe tufe batte hisinde be nyawgu enden den ɗiɗaɓel mum campagnie ji ɗi handen keƴoray ko waɗa golle mumen gomnati wallira campagnie ji ɗi endan golleji majji darte gomnati tittinkino feŋo e laabi kinganoɗi denno gaɗunoɗi lumaku leydi Niger sembiɗi gomnati durwa kaden basol karanzi leydi ɗi enden ndu hokke sembe ko watta jawdi gollirteni heɓo ɗo enden nder leydi Niger leydi ɗin hisa ñamani jawdi ɗin ndu watte golle gaɗe ɗow laabi kewɗi
joni noyi ñamaleji leydi Niger
selon la banque africaine
hanono banki leyɗe afrique kawjiɗo fille yaadu yeeso haaliri ñamade leydi Niger ɓeyda kina caka hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi yaade hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi fadde ñaw coronavirus bu enden wangude dow hemre woronje e jeenayyi ñamane de enden dekkuri dalila ñaw gu enden hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso ñamane den woygu dekkori dow hemre amma ko sife nder hawju ñamane de enden kanni woni ko gomnati heeɓi ɓuyti ñamane mawne den nde leydi Niger tokketi den aditi ñamane go yoɓoytene yaade yeeso ñamane de du
ɗuɗa
yala ñamaleji ɗi no wawi waddani leydi nafaka gon
ñamane denigam watte golle yimɓe nafu iɗum wooɗi no hani du ɗum hokke sembe kaden du ñamane de enden walliran lumaku leydi ɗin enden ɓeyda waɗude sembe
performante.
E dow ɗum ko habaruji men Fulfulde tili hannde ɗo enda studio kala ngu e keroto kettin ɗo min e nder duniyaru fo sen wi assalamu aleykum mbalen to jam waali.
Jannyalli mawnan debbo hannde ni mi hooci aadi warde gollirde maɗa kan tan mi yewtamma.
Nafisa am de a jaɓɓama nder bureau am.
Imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude.
Ahe hoore maɗa andine yonay ba mi haalana ne.
Mawnan debbo imi annini on gala oɗon pijira laabi joƴƴinaɗi kisinoji himɓe raɓu ñaw coronavirus gu dena.
Ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi min ehe koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi.
Mi faami jonkan nane ma ko min nder natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min natoa. Mi waɗi sa'a mi addo e sumode am no nder sakuru am nden gattimi den ko garmi yeerde e
a wi'i gartitol ɗiɗaɓol gol ñaw coronavirus gu wala fuu ko waddi ɗum sayye baare himɓe wakkati fuu miɗo haalane jogoɗa mangako ma deni a naati nder himɓe gatta cumre ma taw wattu yeebaare jogoɗen mangako amin denen ko emen ngam keɓen denen woɓɓe ɗo
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.